coldplayjams.com。
Ngana mkwata koti hearing, watewa fat lawyer wabia kusapwa sendecha mpipo, sendecha mpipo. Furoa isika mwano, furoa show fili minima. Nindo tipitamo, finko nkadishamo, nyo sende fandeno, tuishi fight indeno. Kidogo, kidogo, nadambo kusala, succumbing to pressure, noti kusha neka. If you're too busy to check up, ule mpepe la govi. If you're too busy to check up, ule mpepe la govi. Too busy to check up, ule mpepe la govi. If you're too busy to check up, ule mpepe la govi. Tule tushako, I'm too stuck on running away from me. Fibanda fian too sharp, better don't send the punch to that wench. Don't don't kanya, but if you're sending a shot, ne finkunga finkunga kanya. Pana kwa tishkwete, benge sanga mpunde mutule. But ketiasi nge funde mutule. Nishili mungedi, nishili mungedi. Lingi ndaluga, sambi ni baby, sambi ni shedi. Namu ndaluga. Don't forget to change the phone. No, cause I'm in blanket. You're Monday. Guide that tidy. The coffee comes so I want to dish thing ready. Don't forget to change the cellular. Baby, my life on a fin tundisha. Fin tundisha, ni peace in the love. If she did get him on kumbisha. Pidi kiti mulu kungu, nda fila fiok sange fila mbum pibila. Chupala kaza no du sharp, ndi nshi mbioke fina ngun shidila. Nindo tipitamo, finko nkadishamo. Nyo sende fandeno, tuishi fight indelo. Kidogo, kidogo, nadambo kusala. Succumbing to pressure, noti kusha neka. If you're too busy to check up, ule mpepe la govi. If you're too busy to check up, ule mpepe la govi.
Like any other day, mistake na like anyo panga. Kusipili mshatina mwipe kanyo gulifi. Emunt macha wale loku. Mwisepe la crown. Crown, yo.
I rarely say this, but I'm a deep thinker. I wanted to say fingi fi chitika, but I know you already know muchitila. Theka dala mubo ngote tinge chidangi. Nalia putula guitar, no strings attached. Tapen chita mfwayo kuchita kacha kuwesha mind back. Nyomfaba len chita saying is abatilishu. Infilo kuchita recognize this like I'm running mad. Ndepita mumatipa sliding back. Kufi chitwa naleka panic nayo. Injeba na bamu denial. I'm scared of people ya kulanda na wench for. What if na bebo phone pitamo na boba fuma baya mkwe baba nabo. The need ya shidiaba fe all over. Moreover, she shibo phone ingomfa cause mupola. Wonzo kumbo wena mwona vanga kabova sofo njikali lazidi yose mukona theni na vula foni na kutumina nonja uskambwela nkwe ikalipila tuwa mwona lavu abataba kukwatila if the shoe fits na lombo kula mpepela.
Godu wama busy ni shkule ndanji la kufene mfuma upstairs wajwa. Your dad wa guy wade kubonfisha ida technique ya pamenshi ida ati Untunga renu ina kumulika makafest ya pwidi dika yonsero mwaya mwavula. Tiyonga waya fogu mwafo para penati nishmwala nwini na pamubonse. Yaba shani achina ide. Too busy to check up. Broke nolo nkumbu.
Coldplayjams.com.
Fresh boy. Music.